fooyooyinkii rabshadoogii ku dhaladii koonfur galbeed Soomaaliya hadagii 18-dii December 2018-kii bay dhawaanka jeysideen ciidamada AMISOM qaybta saddexaad ee dowladda Itoobiya iyo saluug lukumaatiyo ay sidii oo ku sheegeen shirjaraayid iyo ku qabadeen geeka beledkun bay dhawo aanu ku tirsan taageerayaalka xisbiga amniga iyo cadaaladda Ashiq Muqtar Robo koranti sanadkun yahay tikolkii u saahirimi wajigii koowaad shir reedan heliisiyo oo ulahay isku kuhay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka kulankaas bulshada koonfur galbeed oo yaal dhaqankana in sheegi hadii uu Muqtar Robo inuu sii ko xil godob haane isku saaro doono usoo kaalada madaxweynaha koonfur orsay dhawaan la dooray Cabdixashiis Xasan Maxamed lafta gareen hodhi way toona kuraasti oo ku fidiyaan walban hayna
kulantaan wali balan qaaday in dadkii dhamaaday diidiyo la dhiibo dadkii dhaawacmay walaagi dhibe deere lo ku dhay fi nafsi waqti Muqtarna la hadhi markii isla kulantaan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdixashiis usoon wali balan qaaday in Muqtar la hadhi wal al walaay dibaate dhina la daweeyay ana wali gabe ani Cabdixaziz ba lam qofoodo deegaanku ha ku jeedan oo arlaadon ka dhaladay arlaadon nasab sheegadaan wali ila ta ani Cabdixaziz oo sajarna ba hadii Muqtar hadhi wayna kuraasta ka fadhije wal kale aan wali aaminsanaha dhiiggii usugaay waqtigaas inay jarinay jaralay Muqtar aan wali siin ballan qaaday waa hadhiye tan kalena intii aan hambana ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula fadhiyay arintaasi isin naftitiidii ogdin Muqtar lan wali hayee lan mas'uul yahay haqiiqdii arintu markii dhidi ollankii la wadi oo la jeeyay la gobaday la hiray heegalajay walaa ku dambooy caalamka dhan qayli wana wali la swarsaday heen sababta oo uu isla doorashadii iska fadheeda waay oo antii la hiray meel la jeeyay su'aal badan oo dawladda ka wajahan nagtay hadii international ka ka gudbi lahayn fariinka gudbi lahayn ee hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary general ka oo united nations ka metelay hayson xiljay wari ku waayay Muqtar marka dhigo markii san feeridan Muqtar dad badan oo noomade dibka hadda jira hadii oo lan feeri wala hadana haye madila feeri lanka walaalkana ee meedo ka jira inuu sanad dhax kooy oo walni la xali anigii kuli aaminsanaha qab oonayta internet fadhi la isin sheegasan inta walbadan aqleena hadii ku ri lahay walbadan noo furfur lahay laakiin wali siin balan qaaday waana wali hube Muqtar way hadhiye wali dareere processki oo ah la dareertan lanki odaygahay oo mas'uul ka ah markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumade mas'uuliyiinta kumada mas'uuliyad lan dhiibay dawladda federaalka nagaday mas'uulin nagada doona ana ma diyan nagado ku wada hadalana laakiin madaxweynaha wali hasto go'aansana iyo ra'iisul wasaaraha hasto go'aansana Muqtar in la hadhay maxalan ko shacabbe oo caadi ah inta isku baa xaafado bakaaro xaafad kumada ay dege yani halin tooma is warsado ana Muqtar gemarid aqoon ma lahayn laakiin markii dambe lama goorsad goor afar goor kulanayniisa lama goor amal nasla qadayni langiid maskantis in shaqeeyso eedan degan oo dad jeel oo tan in wal naga tafadaw arago hoy cadawga geeka sadan in galay lam fadaway in umutun ka annama heeri gumaysi in saaranta Muqtar Cabre markii san aragdan gemaridi oo madisa bahay ya meelo wal ku qaldameen runtii eedan madaxweynaha mararka barjeey markii warsataan eed dad kale saare qalad wali dhiyay ogda mararka barjeey wali dhiyaase qof oo aad isleeta ama garaadye eedan sareey oo wal maamulo koro oo markaasina level killing ka tala galay isan hayn hal shay horti eedan ku xumo oo ah in wal alla walaay information ee oo ka saabsanay Muqtar markii hoolis dareertii in uu soo xamarha ku baa oo uu soo baydhowo kooy in baydhowo kooy markaasii kadib murashaxa ahaa era laakiin mas-uulka hoolasay ku hay misleading soo bi walaan gaalada eraas oo walaa dareera wal kala anfasiraay marka wali jeela tolka ka aanan tala fadhiyay wali joo liidka wali hayaadna oo digili marfila ilaa hadda leading role na haysatan alin baahana marka odayaalka oo antani la fadhiyay oo ixtiraam muhiim u nahay la mas-uuliyadda leeyahay gobnimada dadka barjeey antan fadhiyay nooleeying mas-uuliyadda ixtiraamka waliga ka wada shaqeey doonaan damaanadii aan isinsiye muqtar oo wali hadda een dheegi lahaytana hadii uu hadda muqtar lahaa siina duwaasi maxamed mursal wali leeyahay aniga wakiil ee leeyahay saweelan ho bartan muqtar jawaabtiis wali naga dalaytay maxamed mursal kelmadu sari weela ani si haqiiqe tagantay la fadhiyo na garaayn oo isin hadan dhawin hayn akhyaaray doog wali ka gabagabeeyay runtii shalay arin fayle dhal ayaa la soo bi malaweynahi oo southwest isin oo si jirtaan 70 bilaw ka ay lagaadi onoon xalay farax la ciifada wayne tan higdo wali nagadaase sidii dadka dhamaadii la daaway lahayd diidi oo lambi lahay walaay dhaawac deeri la daaway lahay muqtar oo haadir ee roogana uninoo ka saasan process ka dhatun ay markun walna unin intaala oo macnahi wali waqtiga time ka mushkilad ah time ka markun wali waa wali nagaday in waqti oo una isla fiirinay way dhaya laakin in dad akhyaar kooban dhorko qof oo kumid ah mayla raas riley samayd dadka dhan wali waa halanba meelo ku aadinyo bulshadu oo hooli isla wadna oo dhiyowki iyo qaabka markii la hadhay isnagadaw process kaas wada dhameystirna horta in siin ku helna eeda anjeela san qofood naga toy sidii naga toy afar naga toy dad isan han xil saarteen iyo ana iyo madaxweynaha koofur galbeed antaana madon hoolum heerti wala heri onanani dhaafo jeelna gemaridi tanta guud ahayti laakiin fulinta shay qorsho markii la daji wali in baahnya qorshaha la daji fulin aan baahnya qorshaha la daji dadka fuliyo iyo dadka markii hore qorshaha isla dajiyo qorshaha wali ku yaabe markii hore maskante wala ka jar in la aruriyo aniga hadda qortay wal hadhikado aan qoro wali kaliftay in aan walaagi oo la wada hadli aniga in qoronaadan soconaytay fulintiyo onanka gudubna marka doogay wali gabagabeeyay codsaday in dad kumid ah dadka inta fadhiyay akhyaarti ana ka saay ah dhowr qofooda isin han magaca u tan wal al walaagi lagu la hadlay sanin kula shaqeeyaan fulintiyo wana fuliyaan insha Allah taala fulintii kula shaqeeyaan antaasi ka gabagabey eediyada maasintii
Yusuf Hassan Mursal oo ku tirsan siyaasiyinta xisbiga amniga iyo cadaaladda ya shirki jaraa'id ku akhri bayaan usuka dalbaday hadiyow ka sheekh muqtar robo on dikanaay sidatan
baydhabo taariikh 13 bisha marso 2019 ka maanta ay taariikhdu tahay 13 ka bisha marso ee 2019 ka ayaa waxay ku buuxsan tahay muddo 9 cisha oo ka soo wareegtay maalintii dawladda federaalka Soomaaliya oo adeegsanaysa ciidamada ajnabiga ah ee midowga Afrika qaybtooda saddexaad ENDF sector 3 ay magaalada Baydhabo ka afduubatay musharax madaxweyne Sheikh Muqtar Robo Cali oo ahaa musharaxii ugu cadcadaa tartanka doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isagoo ay gudiga qabanqaabada doorashadana ay horey u gudoonsiyeen shahaadadiisa musharaxnimada kadib markii uu soo buuxiyay dhammaan shuruudihii laga rabay haddaba Sheikh Muqtar Robo ayaa wali dawladda federaalka ugu xiran sifo sharci darro ah kuna xiran xabsi aan sharci ahayn waxa loo yaqaan arbitrary detention mana jirto ilaa hadda maxkamad la soo saaray iyo wax lagu soo eedeeyay midna iyadoo xarigiisan ay waliba ka soo wareegtay muddo 9 cisha ama 3 bilood ah taasoo xad gudub ku ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo guud ahaan dastuurka dalkeena u degsanba sida darteed golaha malaaqiyada odayaasha dhaqanka ulmaaudiinka iyo wax garadka reer Koonfur Galbeed waxay war saxafadeedkan ku cadeynayaan qodobada soo socda koow in barnaamijkii dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ka bilaabay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan dabayaaqadii bishii January uu ka burburay dhinaca dawladda federaalka iyo tan Koonfur Galbeedba sida awgeed waxaan ugu baaqayna dhammaan gudiyada ganacsatada reer Koonfur Galbeed inaan la siinin wax canshuur ah ama taakuleena maamulka Koonfur Galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo kaasoo aanu ku imaanin rabitaanka shacabka ilaa cadaalad ay ummadu ku qanacdo laga helaayo lagana soo deynaayo Sheikh Muqtar Robow xabsiga sharci darada number 2 sidoo kale waxaan ka codsanaynaa guud ahaan beesha caalamka inaan la shaqeynin isla markaana wax kaalma aan la siinin maamulka Koonfur Galbeed ee hoggaanka ku qabsaday afduubka hanaanka dimuqraadiyadda iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha number 3 ugu dambeyntii odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta malaaqyada haweenka dhalinyarada iyo guud ahaan wax garadka reer Koonfur Galbeed waxay halkan baaq uga dirayaan hay'adaha gargaarka ama hay'adaha samafalka in si degdeg ah ay ugu gurmadaan ama wax looga qabto xaaladda bani'aadannimo ee ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaasoo kooxaha nabadiidka ee ururka Al-Shabaab ay ku hayaan dadka shacabka ah barakicin xoog ah sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha samafalka inay u diyaar garoobaan xaaladda bani'aadannimo ee halkaasi ka soo cusboonaatay
sagaalun maalmood ee yelu ku roogo wasinkii lug obadi Muqtar Robow welina mahelna xoriyadiisa walow uu si jara wada haajood hatana ka hayowji xabsiga yaang maada ko ragaadka horanka dheerayaw haaf yarowka xasaradoogi hadaga Muqtar ku aloosami ibaabiyowka kreedki ya reebti